Sabuzane mbika vya baganda nsibuka mchejeje wange mugema kabubetumbi wakati wendike nda mukonko na nzikulira tabola bantu bashika obo ubera butalaba okuleka wali muganda unonza goto manyi kulusegere mchia ulanga kusosoro kukuba kumanya musai bonga nende wakata itabaganya nimumalirivu nyo kufira kuchantu machinche chomuli mugwange nsobola Mumide n'okuvumiwe yonna gye ngenda mpitantira n'ekitiibwa kyange kitono so nsikiriza n'abagwenyufu mu nkobaza gita wendi bonna bawola ne bateeka ebigambo ebikonjera ebye bajja bansomasoma nabikwasa musumba wange Katonda njiyiza obuyimba bungi gera mbyatulira mu lulimi Luganda ne mu maaso ga bakama bange nkuba okukola ekituufu era ngonze siyinza kweyisaayisa kikungu ebyo byubaka wange nga ngenze singeyo yeyali enneeyisa mwendi awo yanditegedde mumwe nsengudde Sebo changu nyo Emikwano tijewalu ila chizivu kubera munsinga we maliride kuliomu Nza wongote kwa mutwenga kubia mkendi segero kukule ndoza zangabantu Kugambi chewa gende kakwe na vovoju na weyo lirama yuteka mkundi Umuntu konyumia na yenga mte seksa niramu ogera kungulunga mundango buko Fana na luka baku hoso walo kuzanyana kona yoka kwata mchiba tururu nyumia Isanyu lya tusibule nsi yonna nedobonka na okuva kwoyo gw'olina ku lusegere tesibagambye muve kuba mmwe era sikuganye bawe bali naye abubulaga omukwano bwotyo ne bakulojja nti mwawala guno ogweyiza akalungi nakwogerako nti wegula gyali mikwano kiki Ebyererezi gy'ebiri mwosobola ozimbako ne weesumaliko obwannamunigina naye ng'ebyo tubyeresa ettungu teyeesokkeko okuva mu baganda b'ekyo kikakali bwakama balakolaba n'erangizo bafaananya zibasangeri kuziba myoyo ate zifuuka n'ebiro ebimu mu ngeri gy'otaziteebeza ffe lwa butaziraba munda muli nange ntuule wange nenganiriza negwe mmanya omubigwa tennazimbaganyo lwesi Nawoyo mpangire kuba kwekubako june naye kanasomoka eri ejjengo Mwalimu we wamugwanyize kompola lyalisindika ndifaananya mbwa yangu kisanvu Sima oliva ne ku byokola omala obunobufu okunoonyawo ne wogoma ekitalo Kati wano omulaga ekkubo era omwefuba kayite naye alina ekitala mu nsawo ye Ab'emikwano bantamye nze gw'olaba okuva ku kyendabye mu nsi omutonde Leka nkati nalinnye ku kkoleji okukugulira ekyange mba nkusiimye ne bensekera nonda mbalonde bakimmalako lwe bansinisa amannyo ninawo ninga eri abagwa obuzole ne bannetemerako mu lujjudde mwegendereze njalira n'ekisenge kyobwe bamukuba tuyita abemmanju akeera newuwa ku mwazi gakyoyambalira n'omulondereko ekinyuma bwamala yabyogera ng'owebuka mubatamanya nti kafeera alina ebizibu mu ngoye ze lwaki tonzibirako omuntu eyajja wanjaga nze nga nnakwesiga n'enkujuna zizirangi z'enkukutira jana ddala gy'olaba tafaanana bw'ati omunda muli mwanajjawo omwe wuwo era omwaniriza naye alina ekkumi awo emabega amagimbi gababonye ekkumi oyo bankwezitagambika nze bandippako okukoligo okufunvubira ennyokole n'okwerwanako ofuna oyita mu buzibu obugudde akaleka ziba nsaalwa mu bootola bukukwebaza n'okwesesa bakutimba bbula gwe butamanya teweekanga ng'ebyonziira ekyo bwe kiba kirina okuba nga baagala okkomi oyo ayitawo bakusiima wabirwanyisa wano mu kujja obaazike abamu n'okuba nakuwalirira bangi nnyo tubaazise bwamala okufumya ekyamuweebwa nga ddawo ng'akunira gwe gwennyumiza teweeyibaala naawe akanaakulyakama envuga obwe kajja kasooka okususa nga naawe weesesa ekyakaleeso kyevuma okakwanya n'abakondeere bakwanya mikka bwe batyo bwabalaba n'obobatenda okuteesa mu mitima mubabeeramu obuwaayi gyebakwanya egyo gibeera mikka bukka sinda zaabwe nafuuse ekigere kya mbogo bakyegezaamu weete baso bwe tukoolekanya kwenyezebwa nze kati nkola byange sikola kusiimwa batantuma oyo atayagadde ng'alekayo nakyuse ne munneeyisa abo abaali bataayi bange mbatunuulira kati mbapima zeera nabatidde nnyo okumpe mukirawe batera kwekupanga bwenti ebintu ab'emikwano nabayimbye wakumpe mukirawe batyo nze kwekuyimba bwenti ensonga entegetege zibakankanye okunkomya obutwa ku mumwe ate n'enkibala nga batidde nnyo banjadde nnyabula munoonye ekyokunkola nze omwana w'embuga n'egeena bampe kugenda kulaba kuba nnyinaze banyumize kye neekoze buganda yanakuyita mwamuzeeyi bwe ntyo eyo gye naava byolera empito baseboyo ensonga eyo bwetyo kati kanjabulaaba emikago bwera jja kudda mangu